ndoda mfazi umntu yazazi sizizukulwana sabango iswanga vumela uvume uvimbe ilungelo lakho lelakho amashoko akho ndona kunzwa manzwi yakho nditendere ndiwone chiso chako nditendere ndiwone chiso chako uwelele 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 mawe
umsebenzi wakho
Andy.